ni para kadiremu manangu chai masendi manangu chai. Never will see me again.
We're moving from monthly to big three, from never to ever. Masendi kulitu mayanga beda nenu wangi ni parango parango.
There is something about this year. Wangi